Ladies and gentlemen, I'd like to present to you the heavyweight producer,
ladies and gentlemen,
undisputed Lamar, Fish Crab Production. Ladies and gentlemen, it's a fish crab cookout.
It's a fish crab cookout.
Na songa mdogo mdogo hadi mwisho safari yangu. Napiga kubwa kubwa na gidai mwanangu. Kamwe speed sipunguzi, daily D naongeza ujuzi kwa kufanya mapinduzi ya mauzo ya hizi kazi. Bado tunakomanda mara gonga kiki loja, hili nizidi tamba hadi naona raki cha unashanga kama vile na pa mistari imenija hadi naona kara. Usinisimamishe homie, hebu nipishe, usijilinganishe nami ili uche. Nasema tena nfishe, kinachofuata action. Na wate Kenya, na wawasha, washa bra.
Mba wacha boo, kama ifona kava boo. And I know make it boo, well.
That's right here, boy.
And you know what I'm after, kama ifona kava boo. And I know make it boo, well. I'm the cheesy number one.
Young B, young rapper.
I'm the cheesy number one.
Street up on show of four men. Now was a do show game, seal them then. Now was a Mali pe ada CPE. Hey, na waza shakua ni sitwe Young D. Na waza mo money, naona mo honey. So funny. Hey, na waza niwe kiu ila so rahis. Na waza niwe full vitu vingi shamis.
Yeah.
Kwa hizi ngoma wenye devu mtaka makini tu. Na mwaga cheche vindes, na wapige chini pu. Na wameza awamini, na wabeza kwa madini. Ni A paka Z plus A E. Ni swaga za Young D and the house fish. Pika, kaka, biaji, jinsi nilivyo ja. Au kama Lamar, jinsi navyo nga. Kama dista, basi mwenye ja.
Namba ya mafta boo, kama ifona kava boo. And I know make it boo, well.
That's right here, boy.
Hey, namba ya mafta boo, kama ifona kava boo. And I know make it boo, well. I'm the cheesy number one.
Young D, young rapper.
I'm the cheesy number one.
Lamar, we did it again, boy.